na kwiri mundongo Aba imbi bena kusenoli ava mchalo ngalina kwazo kurwanyisa Omulala nasala wawala mpe mulumba mbwa mudde mwatera manyike Zoro imba loyi yangu mazo kukawa chizimu na luo kuoma Tenajia neishi kenderewe choku somesovu kakabuli jada Aba mundo vajalwa nusunga ne mitafu wejireti ndio bwenyi Obusungu bw'omuduga foku mutegero tanulo kumutike ntamu Yeba kula budo mutego ntikutu kechigwali nobula kono jiru Zanagya negombe njia ya valinsi mabilizi ne kafiru Era na virangao mamba buza buza bevali teba nazawa Naiva kongo seko nage wetyo nengwa singa nalimba ruanyisa Zikirizo kutunda kwa muimbio basira na migere kwa jaka tonda Wandi imbe cho ulira tomu wakizi wuchi mutunula na katuyo Uluo kuboya galeri nyanu obuswa ndio malidi deno kuwe mwole Negolo ndewa ntogola valero siwa mwole kuwa kubu wenyingo wabako umutia
EMS Records
Abantu bakambwe nyonyi saji sanoveke ngera gananga bakisi Nsembula na tulonga mbozo moyo gwange ya valisa no mutama Obufumbo lia lisanyo na kwesi gangana Obwaru na bufumbo ntalo Na babu okwa tetele tebwa lia nusu Noli andula momu utu atakwa gala Nge uwari ndira okwa limatira Mumma nyendala nga yega miyempuwa Gosa vyo kuwala kwenjeza Mpaka nobo ya lwebu kwa muko utumbugulu Bantu tebati asasira rumwa Tebacha ya mbali mutabu Tebacha dokiri randuru Yada firi tokenda ba musuze Wende ba musize chava tuka kubachi Banzize munti bako Mubasuza nyonyi abantu Choka pobe ba firo ni bata basuza Mubasuma nyonyi entana Pobe ba firo atibala ba kumutu ya jia kusima No kuzika ni bakuchawa Tumubane nyambu no bako Mubawala nyonyi mpia Webaya fuwala terio ya bakombia chido cha nusu Kamalaya bali kongufumbu Katibali muka wa mubakou Mubasoka nebaba bambisa ngabesi kwa nebata simwa yade yade Kwa mukaza vera wakamba kusajalato Mugamba kona timbula Bala baba kubwanga tekobo tufashi na kone balalanga Katiaba fumbo benda anga muloji vila isati mujie mulavi katona Mbube kuma nebakowa Katibe sivira maroji lwabukou Bafuka bamalaya lwabukou Abandibe yombe kede lwabukou Atekwe seruganda Nolangiri la dinti no koi
Tulekome la esenu jibalanga Abantoku giri la wamuchitwa kuwa Tabanga nekachunda ya tuko wata Unabudomo kula charale ya kesuniwa
Edito
Mbaba pali ya mente obutachika na boba mpate nsonga Mbaba isa mateka nekatakola nekajononge bobo kundi Oluoku isa maso mbantu wa baba londa nechiba vira kukukua Beka lakasiza nekakowa Grabe meketera mbunga timfimbi Naba lonzi ndaba sanze Naba nebandira mumbu ndaba kuhu Okera nga nebalonda mbobe bagala Kuncha nebalangirira muatebe batawa Yogera mazima mbowe kiangabika Mbuba fuli duanyaba umba tutu Omusala guaba someso kubaka ujo na bote bacha guirana Ejo jejiviri dekono na masomero kopa no kupe bigezi Tebacha somesa bakou Anialoga Uganda utawira Omusawa kuita kawongo tawa Oh Omusawa kuita kawongo tawa Ngeviro oza vika ba mubanji enju Yasaba vongero musara verema Katajalo wakutusa mkolo Omufa nofa Yajia njevana atasimua Yedima na vikoa Asude yogwa na gambalu wabukou Mama fina kwa yogera nemi samua era nosamirira olukalu nawe bamashehi n'abasosoloti n'abapotosa bamuganya esaala nyingi abantu beola ennusu okuva mu mabanka bye basingayo ne bitwalibwa beola kulwanyisa bwafu okuwunzika nga neke balina kakumyemu bali mu nnaku etagambwa naye tebakyayinza kwewola bakoowu n'abasecurity bakoowu kati babba ate be bakuuma baddereeva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga abenjaga ab'obutayimbwa n'ababbi mulangirira dinti n'omukkoye mukama olinda kigyoli ku kino ekiri mu nsi y'okuli obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinga nga kalango nti lwali ekyawo asuulewo okukoowa kyangu okukola ekisingawo soba ne bw'ebeera embogi kijjanye ennyo kigiviirako okulaluka nsaba bekikwatako nti mwetereeza emyogedde nga mulansi n'abadde tayogera olimwekanga apambanyeripo olwo omusumba w'ekitagata mugandula kalakala na ffumu eyo embeera sigiwagira kasita okugema kusinga okuwonya oli waddembe n'obizalawa nze njogedde abantu ebibaluma mubeereyo mirembe bakulu akundegunda omuterega ayibeeneyo bantu bakoowu waliwo abaddugavu gye twalya abeewo obutwa bakoowu n'abeetuga bakoowu okumanya bakoowu nange mbikomezaawo nkooye